So rock for my homie and my nigga in the street.
You know what?
Become my brother, man, and where's it dog?
You know what?
And you slide on my side. Wow, how's it 51 and lay one echo
wild
in the best day. So rock for my homie
you
and my nigga in the street.
You know
what? Become my brother, man, and where's it dog?
And
you slide on my side.
Siliwi ujana, nimezaliwa kupambana na kazana na pigiana.
Kilo mchongo tanu nataka subra kudra. Na majaliwa ya ja, usikate tama. Subiri riziki yako iko njani inakuja. Ni nani yawezae kukabiliana na wivu? Nijibu jomba, ikiwa ghadhabu ni katiri na hasira.
Step me out of here.
You
hear me, Joe? Zago siku seki garika kuu. Sikizi majukumu yale ni hukumu. Ubi usumu na kudila umu. Dobu na stress pia sumu za
nisa usumu. Makamila yake Mungu mwenyezi kuwa na uzima. Umebarikiwa mtu yule tafutai.